African princess.
Ni yule boy can't reason. Niko na Abba. Yeah.
Abba.
Abde wae kunivunjia adabu, uzuri wako unendana na tabia. Acha washangae mama, vitu vingi nitakufanyia. Girl you're my number one baby. Hakuna mwingine anayenifa. You know you're the only one baby. Nataka tufunge pingu za maisha. Shafika muda kwa kata vicheche. Tafanya ununeza kufanya ucheke. Wazazi ndugu marafiki waleti. Nikuvalishe pete na. I wanna marry you baby. Would you marry me girl? I wanna marry you baby. Would you marry me girl?
Kitaka bebe tu
Mondo wa shaka
Umempata mume baby boo boo.
I'm
yeah.